kukuleta kwenye hali kali ndo maana acha mtore nikupe nyama na kuniumizaga wala mie sizimi wanipende nidekeze maji ndo maana chiti kidogo nikupe lana nikupe lana oh my oh na ukinikosa never feel shy
for you.
Ooh,
one number,
one number.